sogo kanaba byonna biganye mukama tata zisa kwegayirira nyama kitange kubanga kwayamba abalala mukama munange kulabyo yambya abalala nange nzize yamba
Abo bakuyambye kimala olizimbe eriyonywera